yande joy no wittodi emin ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Gandiru widdidde ñaw geroɗe waɗi horeɓe Sarusi durwidirgo fillo durgol noon ni ɗan Issa jaɓi gortoɗe noon ni ɗum ɗo ɗuraɗe leydi Nigeria. Kenga ɗum fuɗɗa nder wuro konni jaɗo joɗaki arani ko duuɓi ujunnaje ɗiɗi e nogayi ɗiɗi gam waɗugo kiite himɓe gaɗoɓe gacceji mawɗi. Noon ni yewtere men pindinol ni min jaccatakona dow nokkuje noon ni moɓirde dewte tokkomi on nampirtol haalaji nder kibaruji men. Ɓiɓɓe leydi Niger gomɓe no garbino leydi Sénégal kamɓe ujunere diwaɓe gartira leydi Niger dow balla gomnati leydi Sénégal nder habaru mo studio kalangu heɓi subana o. Himɓe aramɓe ɓen jottake lasara yande nayi kamɓen 553 to loreji piroji noonni lanaji piroji de joori hamani garki ɗiɗaɓa oɗo no watte ɗo yaago e ruwoy seɗɗa noonni kamɓen do ɓe gattana kamɓen 4000 ɗuɗal garbinoɓɓe fuu ɓiɓɓe leydi Niger noon ɗum ɗo ɗuɗal maɓɓe fuu hana sokka pamarɓe noon ɓe jottaki duuɓi 15 noonni ɗum ɗo no goto nder golloɓe ambassade de leydi Niger mbiyen ni wonde Sénégal e jonde. Dillo wonɓe leyɗe e leyɗe noon ni ɓe leydi Niger kamɓe 10 diwaɓe leydi Algérie kenga alkamisa 24 lewru mars noon ni ɓe gadda Agadez garki kiɗo kan woni lawol herme 46 ɓere noon ni ɓe gaddama ɓe gaddaɓe tawra kanani hani worɓe 16 rewɓe 15 cukaloye pamaroye 35 nder maɓɓe ɓikkoye goroyi 23 dewoye 12 noon ni nder miccintinol ni dimma maɓɓe ni ummata kona 54 noon ni kamɓe goni hano ɓiɓɓe leydi Niger noon ni tawaɓe Algérie diwaɓe dimma mo Sarusi hawjine fi o hokki. Sarusi hawjine e filla hano ƴewtinagol noon dow fi durgol de ɗan Issa dow kerol leydi Nigeria kenga ɓe jaɓi kasiyeji boppaɗe 312 e gortoɗe 56 e jawle 49 noon ni ɗum ɗo gandiru didde e ñaw goroɗe noon ni ɗum ɗo hawrejo Sarusi durgol commune on Abdul Karim Salifu mum kayla o wi illa ko ñawgu fuɗɗi noon ni nder wuro Tesawa ɓe goni iɓe gaɗa ƴewtinaki maɓɓe lobbi noon ni ko watta ɓe kisa ñaw goroɗe noon ni nani famaka Mohamed Mamman waddi.
Akoye mata cende
no wodi laabi ɗi gouvernement leydi Niger adi ilo 2015 haɗude keerol ko nandi e fondu fu naata e leydi ndi saabu waɗino wakkati ko hara Nigeria toon ñaw pooligo naati nowe grippe aviaire gam batte Allah e rende leydi ndi haɗi ko gomnati hoƴƴi laabi ɗiɗo laato hono gortoɗe ni ɓe meɗen ɗeɗe tubakoɓe fuu na boppaɗe gortoɗe ɗen na hunde fu ko ƴuɓi pooli fu to acce naata e leydi ndi endan no tawa ba gooƴaji en funa hen kano on min keɓay gooƴari kadi fey se worre laabi noon laatiɗi joƴƴinama neɗɗo fudu mo sari o fi tama nanayi kabaru on noon wooɗi naadu yorde hoore woni ko waɗi ɗum saabi minen eela himɓe waɗoɓe lumaku pooli ɗi endan ɗo joppa lumako gunɗon
wonnon sana dusukisuɗa kanta.
Hokkoɓe habaruji 18 leydi Niger hawtade eɓe leydi Nigeria illa kenga ɓe puɗɗama eɓe ɓeydane andal noon ni ko balɗe 3 dow aadaji kewɗi e dinaji noon ni e dow laabi ɗi koko habaru tokkata ko hokka habaruji laɓɗi noon ni giɗaɗi. Kawral galdo ni projet nanganowo himɓe leydi Nigeria e Niger sigili nani famaka Ali Lardani Hassan o hokki ano jadimin Moussa Mani.
Ko woni dow maɓɓe kamɓe hokkoɓe habaruji dow ko habaru hokkate dow mum ɗum haala dow filla jonde jan e potala hakkunde nimɓe e leñi woɗi andon ko kokkoton dow mum fuudu hartodima kuuji gollal kokkola habaruji noyi habaru tefirte hokkirte ley gongako du gam hisude boofi wona hokkude habaru gaddo layre harto jonde nimɓe komin ji hawtade emo ono hokkoɓe habaruji oɗo godi gollitirgal ko kalton woɗɗo ndenne yiɗa kena e hantode ekkintinol ngol faame ko hokkoɓe habaruji gaddi balla mum e hartoyaadu yesso leydi.
jonde arano ni de kite ngadobe gatteji mawdi de duubi uya idi e noga idi de departement birni ko ni fudda makenga de jonde wadande ni no tawa horebe fere fere be e himbe fedde darani ne hakkeji bibbe adama tayabe CNDH gondo do inde fedde de ni o wi e garana faabe ewa no kite de wonno wadira nani famaka mo Hamadu Zeti Maiga fantini jadi min asumana Musa Arzika
CNDH mission
CNDH fedde haw jende yoltugal hakke bibbe adama neldi himbe mudum war ewa no sariyaaji gondo ngaddo endal konni dum du kondan ni yida kana fa faame yal sariyaaji tokkirama gonga ku tumaabe ne sarne be du kondan kokke lawol kala hala mu en faalaaba pirtobe halaaji be be pirtanam ben don faalaaba nan e demle mu en ka endu faama ko dum wonno koro jahangal gal endam gada majjundu neddo seni sardanaama fa yo fitama tono haani walle ko wattu ko tay warti der wuro kambe walle be ko ka jawdi fa heewa fa be kebene kambe du konnan ko be naato royto wuro mabbe wadino duubi jeego duubi jeddi der kasu se wana wallita non wata himbe wurbe du holo dum no wadan wuro ngon ya yeso leydi ndin du konna fu ya yeso
horebe leede cede yawo handen mawne de be gadi kawral jawngal de leydi gana gallure akra dum do gan ciewtinaade do filla politique leydi mali horejo leydi mali kalfinado lamu khalifa asimi koyta gansitama to hawrinde de dey yahay no wuddo radio leydi france haliri de lawol gotol golnu sudu serie a du leyde hirnange kawtude cede goti fedde imo wanoni itti jukkagol ngadanangol leydi mali lewru janvier 18 gambarke batu kollol silmaji ko leyde afrika jeddire ittanane kollol silmaji di fuddama illa alarba noni der gallure nyeme nani famaka aisha maki gado silmaji no o hokki jadim samira ruafi
alors pourquoi j'ai accepté
ko sabi mi jabbi hokkude natal an watte der sigila lumo kollol silma o kaw woni arande fu leedi an inne mum kayida annede kaden du no wodi ciyo ambe yasin gara gadana himbe ekkintinoje de du no nafa himbe leedi an sanne mido mila ko lumo kollol silma gol timmata dum heba e umma tor hebbe ekkintinoje do filla gadol silma didabel mum ko sabi kaw woni no wodi barjari di himbe kokkete no wado du himbe leedi ni jeetato keba barjardi be kokke are gollirde are duunon caadiide de hana neddo fu waay sodude lumo kollol gol no lawol du hollude ko garki leedi niger hulcinaaki bani ko rafke joro hakkilo fukki ngono tawa der cakan taraari mayrigo
aussi de parler en bien du niger
nduruo gote folokupu inditirane kupu mo ministre kawjido e fi chokabe an ummatore e pirtol balli fuddama hande lasara der wuro doso don do hawrana nduruo be sappo e jego be region jetati di leedi niger nani fama ka alhaji abdu haruna o fantini jadimin fadel alu
hande lasara onon duro ngon fuddata hakkune durwobe regionji jeetati di leydi ndi region fu no waddan durwobe diddido ko ummoto durwobe sappo e jeegom e durwo lasara ngon no heddeto durwobe jeetato be chama jango lasara nde durwama heddo nayo subaka alal on du kile didi durwete ndenno ley lasara on durwete hebude nokku arano didabo tatabo e nayabo nden ko tefe kebbe jamaako min jetti ministre kebudo wadude durwo go gannangande region kebudo takubayi ko durwo dum aladu wadi der do sonon nimbe fungari miden ela dum fillitoro ni hitande fu durwo be zender maradi e wobbe ngara do durwide le weltare
babu tamantala
dallawol gotol gol lawol filla latol bal ko tefol kup leyde duniya ko watta tonkatar dubi edi e nogay edi latol bal ko leyde afrika ko ittodidol no wadoyte jeddire de chaka leyde sappo kebudi jaki yesu gana no fotidan e leydi nigeria egypte no fotidan e senegal mali ka he tunisie no latidan cameroon ka he algerie kando no fotidan nonno rdc kando no latidan e leydi maroc der fi latol bal o kantol mun no heboyte leyde afrika joy jehoje to tefol kupo ko Qatar 2020 non no yewtere men pindinol gam barke nyalane ittanane del leyde duniya gam leyde kaloje fransiide nogay e lewru mars gollawol wadi himbe batti anoto tuudi mobirde dewte nonni don do gam fama hebo wadi jadimin rabia maykano o juri hano jangirde e kolgon don do ko tilsinta sukabe janga dewte desade den nokkuje mobirde dewte jangetede nani fama ko o waddani mi
mobirde dewte jangirde college mariama do der hubere nyamay dewte reata tawano mobi jangobe be enden ni gara koje jangan kawjido nokkure dedu no wodi derol gan classe fu jangobe mudum gara jangude dewte Bruno Soussou sanser jangirde de enden ni famtini
dewte ujunaji sappo e joyi min godi tagal suudu fina tawa France bi ten CSFN du sade jangirde college mariama miden godi jawdi ittanaade hitande fu e sodude dewte kesse nokkure mobirde dewte no tilsano e jangirde college mariamande kala sual fu no wodi lere goto mole kolibe mun gatta e jangude dewte de wodi du nokko on nangude altine warde asawe yamde jetati fa warde yamde go e mintaji chapande tati fu inde mabbiti be godi lawalo hojude dewte jangoyde jeddije didi wartirde
nana firdausu musa adama premier de college mariama wonno janga omo nana du beldum warde jande yande worre de classe mu en hebana jeddire fu
de emi wodi jande ekitade dursito mido wara mi hoja dewte jande de misali hisabu mat na pc amma kile kewde dewte do ciawtina ki police be gatta kam urumi adude mi janga gan ko winna der majje no welika
Je les adore.
E bande jangobe yande wore nata mobirde dewte janga ko andano non no wadi ton CEG 14 do der hubere nyamay nani ko madan sidi fati kawjido mobirde jangirde CEG 14 de wi
Ils viennent à la bibliothèque.
Ebe gara amma hana be fu. Be gala dewte mat na anglais wuro kan en buri warude. Ebe wonjito du dewte binnaade do tariki e burna leede Afrique. Denno noodi yanne woyre de classe fu itana amma joni ko jippaaki gotino wadata ko. Wakkati récréation na de be gala jande ebe gara be janga be durs.
Faire des exercices.
Mobirde dewte tawreteene ir dewte kesse e kitde. Nautortede de no hebo e kaden du ni fahanden de jangobe ben enden no kebane yende worre gan warde janga dewte de enden to tabbat irni he bandum walliren jangobe ben enden ni diggindina jandem e
to min dernata on habaruji mi fulfulde seyde lamdo holli min jango min kaddan habaruji gum min jottinatamo amma jabbito don habaruji dangal hausan kore ko asumana shina yottinta ngada habaruji dum fu jabbito don batu joda kale mo moktar hamadu yottinatamo kir tonta jam hirti
nyalli maunan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maada kan tammi yo tamma
e Nafisa am da a jabbaama der biro am
a imi anni ay daama minno woni minya ko burda yidude
an he hore maada andine yonay baami halanane
maunan debbo imi anni ni on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol idabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi faami jonkan nane mako men gerna toygo domo gollirde o accamen natoyde sey men gatti cumode amen men lotta juude amen denko accamen men nato mi waddi sa'a mi addo e sumode an no der sa kuru an den gatti mi denko garmi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mi do halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta cumrema taw wattu yebare jogaden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hautade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger